Oh, Dutch music.
Yeah. It's a boy, Sati Brickers and Dakast. Yeah, this to you, baby. Yeah, this and this. Yeah, I miss you. I need you. It's been a long time. Message I meet with you. Kitandani nikishuka. Nabaki kushtuka. Mawazo ya meni ya harina tamani ya shusha. Ila nagopa labla sito kukumbuka. Kutokana na majalibu mengia na yonikuta. I remember enzizo tukiwa wote tukika kitandani huku tukicheza wote baby. Kakutoka out basi tulitoka wote kama bicha maklabu. Tulienda popote usiwaze mami. Breka na kukumbuka kwamba yuwa meni kili ya machoza na ya muto. Please usijijuta mikuwa wako baby ukini betray. OMG minta kuwa crazy. Epuka bisho wish ya wale mabisho. Wakitema swaga weweka akiri ya kuni miss.
Hicho kitanda hilo shuka ye. Ikiviona na kumbuka mbare. Na usiku mina kotagawe. Nota kama umeshafika na kumbuka mami. Linambia utarudi. Uko liko ni mbari. Siporudi ntaferi.
Yo my sweet baby, sweet lady, sweet cute cute cherry. Sweet habit, you have it, you had it. Kwako nikiongea wongo na manisha kweli. Usiweke beef na my shows, do a peace baby. Nadhani unatambua kwamba I love you. Nachotaka kwako si kingine ni mapenzi tu. Yeah, mapenzi tu. Na siwezi kukuwacha ata leo nkigundua we my nephew. My, I thank you. Cause hata siku moja jawai niambia breaker I hate you. That's why nkikosea wanasema sorry. Ila najuta kukulusu uniache lonely.
Na inimo nimekuimbia popote ulipo nomba sikia. Nakumisi mbaka naria. Nomba urudi wangu my love. Ito kitanda hilo shuka ye. Ikiviona na kumbuka mbare. Na usiku mina kotagawe. Utaka umeshafika na kumbuka mami. Linambia utarudi. Uko liko ni mbari. Siporudi taferi.
Baby, baby, baby. Hivi utarudi kweli. Kama utarudi niambie ni kufuate lady. Watu anasema siporudi watanizika maybe. Geto nalia kwa machizi nasema siwezi. Ona wana wananiambia kwamba nkwache. Mademu wako wengeti wengine ni wafuate na wajibu. Mika mtoto we pipi ama chocolate. Nataku nyenyekea ndindindi usini dead cat.
Ito kitanda hilo shuka ye. Ikiviona na kumbuka mbare. Siku mina kotagawe. Utaka umeshafika na kumbuka mami. Linambia utarudi. Uko liko ni mbari. Siporudi ntaferi.